eluhlaza lwezulu woza ungephule sengishile sekwanele. Hawukela umoya wami umzimba usuphelile, akubhubhe okwenyama ukuze umoya usinde weludlawu lwezulu woza ungephule sengishile sekwanele. Lesihlabelelo samaNazaretha ebesisifuba ngokuvunyelwa umoya nabangcwele, ngamadolo siguqile sibheke embengeni siyonikela, besinikela ngokuhlukana kwey'dingo zethu. Abanye bebenikelela imishado, abanye benikelela iy'moto, abanye bebonga ukuphila nje becela nokwengezelwa ey'nsukwini zokuphila, besho nokusho ukuthi emakhaya sekusele bona, makungahamba bona kusobala nje umuzi ungavalwa. Abanye bebeyinkubela iy'ngqekle bebengakwazi nokuhamba, Nkosi amakhosi bebenikelela ukuhamba. Abanye ke bayahamba basebenzisa lezo y'nyawo ukubalekela iy'qiniso. Eceleni kwami bekunomama ubegona usana olungakwazi nokukhuluma, ngimncenga, mama hambisa ingane embengeni uyayinikelela hlezikhulume. Wathi mntanami owami umntwana ulunge ngakhulumi, ukukhuluma lokhu kuyaxabanisa, ziningi izidumbu ezidalwe ngomlomo. Ngokukhuluma ungaqondi makube isikhumbuzo kuwe ukuthi umlomo uyadala, ulunge isimungulu usabatha wami. Maye mqabule esiphongweni, emsondeze esifubeni, emnikeza uthando. Ngase ngishaya uvalo mangicabanga iy'nkulumo zami zayizolo, ngazi ngibulala abangankosi yami ngomlomo, nami ngase ngasondela embengeni. Nkosi yamakhosi, nami la ngicela ukunikela. Nginikelela thina bantu abasha, singabantu abasha, abasha inhlonipho, sasala nomlotha wehlazo, sanikezwa iziyalo, sathatha sizifunayo sayeke sizidingayo, sikhuliswe ngey'yalo zabazali, sasesiphila ngezontanga sinontanga, sinokudlala isitokfela njengamantombazane masichathazelana ngokufa miyithatha. Kanti amantombazane ey'nkundleni zokwexhumana anokusithumelela iy'thombe enqunu uma esigabisela ngokufa, esithakazele athi singamadela kufa, sikhuzwe gubhela ungayi kuloyo kuyafiwa, siye kuyena ngenkani masifuna ukudela ngokufa, kasenze isigcine iy'thakazelo. Thina siphila nodadewethu abathi impilo imnandi kakhulu, abafana uma babhanqa ngababili, indlela eyothandweni yinde kakhulu, iyasidinga isiphele, kwenza noma uthando lomunye uyufaka lomunye uqhubeke nendlela kule ndlela yempilo. Besiphila nabafowethu bebedla iy'ngane, bedla impilo, namhlanje badla amaphilisi, sebephelelwe nayimpilo, sebekhohliwe bayidlile izolo. Nami simakada ngimsulwa phambi kobuso bakho ngumoni, ngakho-ke kulobonde ngicela ukungazikhohlwa. Hayi, nami ngiyazinikelela. Hawu, nginikelela inhliziyo yami Nkosi yami, avihitshe. Nginokufisela abantu impumelelo, ngiqede ngibazonde mase bephumelela. Nokunyenya umuntu ngiqala nokumbona ngencazelo ukuthi kangimphiwe uma ngizithethelela. Sekukaningi ngiphila impilo yamanga, ngizenza ucaphuna kusala emehleni abantu. Ekhaya silala singadlile, kodwa ngithenga amehlo abantu. Manje abantu abakwazi ukungisiza bayitshela ukuthi ngiphila impilo ephezulu Nkosi yami, kanti welala laza. Ningakhohliswa iy'ngubo zokugqoka, kakusiwona umswenkolo, izivalo sosizi lami lesimangifihla ikithi. Manje nginikelela isibindi sokuphuma empilweni yamanga, iyangisinda ngoba ave kubuhlungu Nkosi yami, umncane ngesikweletu, iy'ngubo zokutsheleka ntambama uzozibuyisela. Hleze kungcono nobuhlungu obuzwa uma ushayiswa imoto kunobuhlungu obuzwa njalo uma umamatheka inhliziyo iqaqamba kuney'nhlungu ezifihlwe kumamathekeni uma uphila impilo yamanga, uzenza into engeyona. Ngiyazi ke simakade awunazi iy'thembiso engezona, okwemali kamashonisa make yaphuma esandleni kuyena iyazala, kanjalo nodadewethu abancane abaphuma ezandleni zabazali sebezele Nkosi yami isikhathi singashayanga. Manje ngalo mpondo ngizama ukunikelela isimilo sabo, ukuqoqana kwamathanga abo, benganikele njabulo yasemshadweni kuzobaxaka, ngathi Nkosi yamakhosi nakho okunye kungixakayo. Ngase ngithinte omunye ubaba ehlombe, wathi ndodade uqalile unikele, ngathi awusanikeleli wena wedwa futhi la, kanti nginemali onikela ngayo incane kakhulu, kudluka imali siyiphethe sizozinikelela. Ngathi kulungile-ke mntakamkhulu okungenani ngidedele. Nginikelela abantu abasha abangasebenzi abanamajazi asenyuvesi kodwa abatohozi hlaze bethola ukondo odwa bekwazi ukuzosinikelela nawe ngizokunikelela ukholo oluthe xaxa nesineke uma kungenzeka ngoba ngisho endimeni yezothando sesinokuphelela ezandleni zabantu esibancamelayo ngokwamukela ukuthi labo esibafunayo ngesisakwazi ukuba kanye nabo sebethathiwe manje ngalo pondo ngizama ukunikelela inhliziyo yami nkosi yami ukuthi yamukelela osise ngiphila naye hleze vele uyena ubambo lami ngoba empilweni ahlezi sikuthola konke esikudingayo ngoba ungenothandweni kulezi iy'nsuku zanamuhla kufana ncimishinje nokudlala ilotho ungenothandweni uthatha amashansi awulazi ubambo lakho koqonda naphambili ngingamkhohlwa nomfundisi wasebandleni lami nkosi yami ave shumayela kamnandi yavuselela sengidabukela obaba basendaweni ngokukhulisa iy'ngane zikamfundisi bengasiqondi isimo thina sachazela ukuthi ukulala ubuthongo kukufa kodwa abanye masibavusa ekuseni bayagoloza ukuvuka bathi kusemnandi ukulala kodwa bayakhisaba ukufa bagoloza ngisho impilo sibanikeza ithuba lesibili lokuvuka ebuthongweni bathi bazobuye bevuka ebuthongweni babeshefeni naleyo ndilo siyokuvulake ngiyayinikelela ngashiya ipondo phansi ngase ngiphuma ngethempeli kwase kunikela omunye umama obelandela omunye ubaba obengilandela wathi inkosi yamakhosi namla ngicela ukunikela nginikelela umnyeni wami inkosi yami osadlula emhlabeni njalo ngey'khathi zokudla nginokuphaka amapuleti amabili elami nelakhe ngidumale ma ingasalithathi lokho kuba isikhumbuzo kimi ukuthi akasekho ngempela umnyeni wami emhlabeni ngoba nekati eziko kalifalele selakhile wathi uyaqhubeka ubala usizi wakhala kakhulu bambamba abanye bama bamhlalisa phansi komthunzi bamphuzisa amanzi wehlisa igwebu kwase kunikela omunye umama obelandela omunye umama obelandela omunye ubaba obengilandela wathi inkosi yamakhosi namla lokunikela mina nkosi yamakhosi wangidala kambi ngangabathola abantwana ngomsuku nemini umnyeni wami uyangethuka uthi selokhu sashada wabeka imali ebhenki ethi ubekele ukuthi sikwazi ukukhulisa ngayo abantwana sekuze kwazala imali ebhenki luthi ukuzala nyumbandini maye ngichapha ngenhlamba manje nkosi ngicela ungiphi umntwana yedwa noma ngabe isidalwa ivuza amathe inqobo nje mayizobiza isibongo sakhe ngiyasicelela ngase ngishaya uvalo uma ngicabanga odadewethu abalahle iy'ngane emgqomeni izolo wabeka uponda embhengeni wase kunikela omunye ubaba obelandela omunye umama obelandela omunye umama obelandela omunye ubaba obengilandela wathi inkosi yamakhosi namla ngicela ukunikela hawu nginikelela unkosikazi wami nkosi yamave lula kwabesilisa kulungile usengathandana nabo bonke kokungenana lale nami ngedwa uma kungenzeka ngoba kangikwazi ukumkhuza konke ngikho kusukela ekhanda kuze kuyofika onyaweni ngigqokiswa nguye ngiphakelwa ngiye hleze uma ngimkhuza ngabe ngisiphucisa inkwa emlonyeni ngoba ave kubuhlungu ukubona amadoda emizi yabantu engena ephuma emzini wakho ungenakusho lutho uthunya ushukela njengengane encane ithi uhambe osithengela ushukela usenzela itiye thina sisabambe i-meeting la ekamereni ungangeni itiye ulibeke lapha emnyango sohlangabeza indoda ayiphumisa ibeyongama ikwenza isilima manje nkosi yamakhosi ngicela ungiphi itorho okanye ungiqoqela isimilo sikankosikazi wami kodwa kwalokho angikhethisi ngiyasicelela ngoba kwale mali enginikela ngayo ngiyintshontsho ey'nganeni ebekufanele ziyiphathe esikoleni manje nkosi musukusabusabheka ukuthi imali ifike kanjani la salisubheka inhloso yomnikelo ngiyasicelela wakhipha odanariya wabaphosa embengeni inyembezi zadilika ngomnazaletha kwasekuhlatshelelwa kakhulu kwathandazelwa bonke abanikelile nami ngase ngiphelezela umnikelo wami ngomkhuleko kuyathembe likhulu konke ukuthi sikunikelile kuzosheshe kuphenduleke ngoba sikhonze unkulunkulu oyisimanga ungaphenduli ngesikhathi sethu kodwa uphendula ngesikhathi esifanele ngithe ngisacumezile ngize umsindo wemali ngibona umvangeli ethathe embengeni afake ephaketheni athathe embengeni afake ephaketheni uthi untshontshe imali kanti akabona ukuthi akusayona imali le sekuyinkinga zethu esesizibeke njengemali manje intshontsha le mali oyifake ephaketheni untshontshe iy'nkinga zethu sezomnamashela njalo ngase ngiguqa ngedolo ngamthambulazela masishane ngazihlaza wenziwa usizi inkosi yangeludlawulwezulu waze ungephule sengishile sekwanele hawukela umoya wami umzimba usuphelile akhuphe okwenyama ukuze umoya usinde inkosi yamakhosi.